Extreme Vogue Entertainment. Temperature music. Ngatuliwa abagalana tusechim tukolelewa ngatulibu agali awamu agali awamu tulibu mu abagalana tubongana tefetu sachim tulibu mu abagalana tubongana tukolera wamu. Tulibu mu abagalana tubongana tefetu sachim tulibu mu tuliwamu abagalana tubongana tukolera wamu. Iya abagalana tusechim tukolera wamu agali awamu agali awamu
mukwano kwange manya gwegogo kati kyekiseera fetuse kimu agali awamu gegalume enyama tubongana tukwatagana tuli basanyufu tezimbezimbe tukolere wamu ezinonola omunaku zo tezimala kekaseera kuba gwokyabiri tukwatire wamu tezimbe kimu kuba tuli kimu
bisoboka obwolu mubigananga leto omukono kwata mugwange kati leto omukono tugata amaanyi. When me and you, when we come together today, when me and you, yeah, yeah. When we come together today, tewali kitasoboka me and you. When we join the force today, bulitimera tutisobola. Echinkumye kwekwe kiririzamu, echikukuma nawe yewe kiririzengamu. No time to rest, yeah. Ngatuliwa abagalana tusechimu tukolerewa ngatulibu agali awamu agali awamu nana. Tulibu mu abagalana tubongana tefetu sachimu tulibu mu tuliwamu abagalana tubongana tukolera wamu. Tulibu mu abagalana tubongana tefetu sachimu tulibu mu tuliwamu abagalana tubongana tukolera wamu. Yeah.